violent content. Parental discretion is advised.
Tell him now we roll. Tell him how we roll. Tell him how we roll, that we rolling. Tell him how we roll, on and rolling. I'm with Jumbo. Nasema I'm with Jumbo. Flex, flex, flex. I'm with Jumbo. Flex, no flex. Nasema hamu jambo. No flex, flex, flex. Hamu jambo. Flexing, flexing. Nasema hamu jambo. Flexing, I'm flexing. Keep bows, yeah. Flexing, I'm flexing. Keep bows.
I been in flex. Nasin I got fresh. Been in my gang. Down the road, na shesha. Nigga na bow. I cut in the jabu la maisha. You ain't a fool. I cut in the msada kwa maisha. My pickles are wanna we bowling. Maliko ma mwishiki bossy. Gave me my money, we talking. Keep cheating the words, I see cozy. Yeah, Kony kinyamu, you know. Shout out, I wanna keep that jungle. Support the kizazi, so we go. Mola bilada, wanjazangu.
Hata nikitembe vale ya maunja kuna chakwa kopa yani. Mana yupo wakupiga ni ya vita yangu mina uliza kwani. Amu jambo. Nasema hamu jambo. Flex, flex, flex. Hamu jambo. Flex, flex. Nasema hamu jambo. Na flex, flex, flex. Hamu jambo. Flexing, flexing. Nasema hamu jambo. Flexing, I'm flexing. Keep bows, yeah. Flexing, I'm flexing. Keep bows,
yeah. Yeah. Bado na jaza kibubu. Life kana piga juju. Tawile,
tawile.
Soko, life beef me na moto. Staki lift na mkoko. Flexing na madomo. Flash, flash, sio koko. Yeah. Ujifanye lafiki wapufa kupono. Mashindo kupono na kufa. Flexing. Doughboy tupo high. Tomboy sumkubali. Flexing.
Hata nikitembe vale ya maunja kuna chakwa koko yani. Mana yupo wakupigania vita yangu mina uliza kwani.
Jambo. Nasema hamu jambo.
Flex, flex, flex.
Hamu jambo.
Flex, flex.
Nasema hamu jambo.
Flex, flex, flex.
Hamu jambo.
Flexing, flexing.
Nasema hamu jambo.
Flexing, I'm flexing, keep bows, yeah. Flexing, I'm flexing, keep bows.